ngena ni
kufosta kuze kubhota lona usanda kuphuma bebesitshela into eyodwa into ethi o African National Congress lapha eSouth Africa.